Mungu bariki, bariki kaunti yetu. Mungu bariki, bariki kaunti yetu. Mungu bariki, bariki kaunti yetu. Mungu bariki, bariki kaunti yetu.
Hapa naza mimi, aza aza mimi, kwa kujitambulisha majina kamili. Hapa naza mimi, aza aza mimi, kwa kujitambulisha majina kamili. Naitwa Evazo Juba, o mwana Moses Juba, familia ya Eholo, Eholo Nyongesa Senior. Kutoka Mayanja, Mayanja Vitungu, Bungoma County, County 039.
Mungu bariki, bariki county yetu. Mungu bariki, bariki county yetu. Mungu bariki, bariki county yetu. Mungu bariki, bariki county yetu.
Mwambia, najivunia kwa Muluya, na Mungu aina county, county yetu Bungoma, pamoja na viongozi, mama kwa watoto, babu na nyanya, wazee kwa ujumla. Asante Mwenyezi Baba, kunganisha Kenya, kuleta viongozi wetu pamoja. Umetenga amani, serikali na upinzani, wakubwa na wadogo, matajiri na maskini.
Mungu bariki, bariki kaunti yetu. Mungu bariki, bariki kaunti yetu. Mungu bariki, bariki kaunti yetu. Mungu bariki, bariki kaunti yetu.
Shamba letu, mavuno yawe sawa, wauguzi pia nao twaweka mbele zako. Misitu yetu ya kaunti, wanyama porini, wote twaweka mikononi mwako. Baba, twaombea gavana wetu Wycliffe Wangamati, nafanya kazi wote wakuu serikalini, madaktari, walimu, marubani, injinia, wanahabari, wakili, wakulima, wanariadha, waimbaji pia wote. Baba wabariki, wabariki kazi yao, watupe uongozi bora, afya bora, wasiwe na ubaguzi, eti wale ni wa upinzani.
Mungu bariki, bariki kaunti yetu. Mungu bariki, bariki kaunti yetu. Mungu bariki, bariki kaunti yetu. Mungu bariki, bariki kaunti yetu.
Mungu wabariki, gavana yetu kazi amefanya ya muhimu sana. Dr. Catherine Nyongesa, kwa moyo mamupa neema kufanya kazi nzuri sana, pamoja na familia ya Nyongesa, watu wote wa kaunti ya Bungoma, Mungu awabariki. Yo, it's Evazo Juba.